usingudang na masek. Nazinekweleki zibele set. Awuthixo ngisiza unibukash. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Usingudang na masek. Nazinekweleki zibele set. Awuthixo ngisiza unibukash. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Awungene mojane kele. Awungidwadla umhaha angipaphele. Awungihamba nebhansi angiyiselebha. Masiphume isithwadla sozenzele. Awunginyathele igolfi number 7. Spoon down nephayiphi lasisuzele. Awuthixo vula indlela ngizobabonisa. Awungiphele insimbi yesikhombisa. Awungene mojane kele. Awungidwadla umhaha angipaphele. Awungihamba nebhansi angiyiselebha. Masiphume isithwadla sozenzele. Awunginyathele igolfi number 7. Spoon down nephayiphi lasisuzele. Awuthixo vula indlela ngizobabonisa. Awungiphele insimbi yesikhombisa. Cherry weskele. Awungishi golfi number 7. 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 Awungifuni golfi number 7. Awungene mojane kele. Awungidwadla umhaha angipaphele. Awungihamba nebhansi angiyiselebha. Masiphume isithwadla sozenzele. Awungiyathela igolfi number 7. Spoon down nephayiphi lasisuzele. Awuthixo vula indlela ngizobabonisa. Awungiphele insimbi yesikhombisa. Usingudang na masek. Nazinekweleti zibele set. Awuthixo ngisiza unibukash. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Usingudang na masek. Nazinekweleti zibele set. Awuthixo ngisiza unibukash. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Phathi ucherry weskele. Awungishi golfi number 7. 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 Awungifuni golfi number 7.